habeen wanaagsan meel kastoo naga dhageysanaysaan. Waa habeen arbaca bisha Sebteembarna ay tahay labo sanadka 2020. Wararka maantana waxaa ka mid a Australia oo si rasmiya u gashay hoosu dhaca dhaqaale ee loo yaqaano recessionka. Victoriana waxay diiwaan gelisay 90 kaysas cusub oo coronavirus ah, iyadoo 6 qofna ay u dhinteen xanuunka. Tirakoob dhaqaale oo maanta la sii daayay ayaa lagu xaqiijiyay in Australia ay gashay hoos u dhaca dhaqaale ee recessionka loo yaqaano, taasoo ah markii ugu horreysay laga soo bilaabo bilowgii 90-meeyadii. Xisaabaadka qaran ee 3 bilood ee Abriil, May iyo Juun ayaa muujinaya in dhaqaaluhu hoos u dhacay 700% macnaheeduna yahay hoos u dhici dhaqaale ee ugu darnaa muddo 30 sano ah. Wasiirka maaliyadda Matthias Cormann ayaa sheegay in tirada ka sokow ay Australia qulqulada dhaqaale ee uu sababay COVID-19-ku si hagaagsan u maaraysay marka loo fiiriyo dalal badan oo adduunka ah.
It's much tougher in many other parts of the world. I mean, everybody knows what is causing the challenge.
Qaybo kale oo adduunka ayaa xaaladu teena aad uga adag tahay. Qof kastaana waa ogyahay sababta keentay dhaqaalaha adduunka oo dhan waxaa ku dhuftay dhibaatada faafka xanuunka coronavirus. Saraakiisha caafimaadka Victoria ayaa diiwaan geliyay 90 kaysas cusub oo coronavirus, iyadoo 6 qof ay u dhinteen xanuunka. Australiana guud ahaan waxaa laga diiwaangeliyey 25,000 oo coronavirus ah, iyadoo dalka oo dhan ay xanuunka ugu dhinteen 683 qof. Waxaa soo baxaya walaac ku aadan tirada dadka laga baaraya xanuunka oo hoos u dhacda, iyadoo dowladda gobolku waa Victoria ay ku baaqayso in dad badan la baaro si loo ogaado tirada saxda ee fidida xanuunka. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa sheegay in xaaladda masiibo ay sii jiri doonto ilaa bartamaha Sebteembar, laakiin wuxuu ka digay in go-aan kasta oo laga gaaro xanibaadaha ay ku xiran tahay tirada kaysaska ee aysan ku xirnayn waqtiga ay dhacayso xaaladda degdegahi.
I just want to caution though that doesn't necessarily mean that either the state of emergency or the state of disaster.
Waxaan doonayaa inaan ka diga in taas macnaheedu aysan ahayn in xaaladda degdega waqtigeedoo dhacda aysan macnaheedu ahayn in xanibaadaha la qaadayo. Ma doonayna, ayuu yiri, in dadku ay khalad fahmaan. Isla wararka gobolka Victoria, premierka gobolka Victoria ayaa loo ogolaaday 6 bilood oo loo dheereeyo xaaladda degdega ee gobolka saaran, si taasi awood ay ugu siiso in dowladdu ay soo rogi karto awaamiir caafimaad oo ku saabsan coronaviruska. 20 xildhibaan ayaa haa ugu codaysay, halka 19 ay kasoo horjeesatay, sidaasna looga ansixiyay baarlamaanka. Saaka oo 4 ahayd, Daniel Andrews ayaa markii hore soo jeediyay in xaaladda degdega la dheereeyo ama lagu daro 12 bilood, laakiin ugu dambeyntii wuxuu helay 6 bilood, isagoo ay taageereen xisbiyada yaryar ee Reason Party, Animal Justice Party iyo xildhibaano ka tirsan xisbiga Greenka. Wasiiradda caafimaadka gobolka Victoria, Jenny Makakos, ayaa sheegtay in 6 bilood ee la ansixiyay ay ka caawinayso sidii loo difaaci lahaa shacabka Victoria.
We worked very closely with the crossbench to address their particular concerns.
Waxaanu si hoose ula shaqeynay xildhibaanada xisbiyada madaxa banaan si aan walaacyo jiray u xalino. Tanaasul weyn ayaanu ka sameynay sidii sharcigu hore uu ahaa, waana uga mahad celinaynaa inay danaha caafimaadka shacabka ka hormariyeen danahooda siyaasadeed. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Australia Tony Abbott ayaa dhaliilay waxa uu ku tilmaamay waalida ama ka badbaadinta ku saabsan coronaviruska iyo shuruucda xanibaadaha. Wuxuu ra-iisul wasaarihii hore weerar afka ku qaaday dowladda Victoria oo uu ku eedeeyey shuruucda xanibaadaha iyo awoodda gaarka ee la siiyey booliska oo ay dadka ku xiri karaan, isagoo ku sheegay gobolka xaaladda hadda ka jirta kaligitalis caafimaad. Isagoo ka hadlaya London oo la filayo inuu ka qabto shaqo cusub oo halkaas laga siiyey dalka, waa dalka UK, ayuu hogaamiyihii hore su-aalo ka keenay shuruucda COVID-19-ka iyo inay u qalmaan xanuunka lala dagaalamayo.
Even if mandatory shutdown really was all that avoided the initially predicted 100,
haddii xataa xanibaadaha sida qasabka loo soo rogay sidii hore loo saadaaliyey lagu baajinayo dhimashada 150,000 qof, taas macnaheedu waa in qofkiiba 2 milyan oo dollar noloshooda lagu badbaadinayo. haddii da'da celcelis ahaan dadka dhimanaya ay 80 jir yihiin aan dhahno kiiba wuxuu sii noolaan karaa 10 sano oo kale, qofkiiba halkii sano oo noloshiisa la sii dheereeyaba waxaa ku baxaysa, ayuu yiri, $200 waana lacag aad uga badan qarashka ay dowladdu caadiyan ogoshahay in daawooyinka ay ku bixiso. Marka miyaan laysweydiin karin, ayuu yiri, in daawada la raadinayo ay u qalanto ama u dhiganto cudurka la daaweynayo. Laakiin hogaamiyaha Labour-ka Anthony Albanese ayaa hadalka Mr. Abbott ku tilmaamay mid meeshii ugu hooseysay gaaray. Gobolka New South Wales-na waxaa laga diiwaan geliyay 17 kiis oo cusub oo coronavirus-a 24 saacadood ee u dambeeyay, waxaana ka mid a dadkaasi qof hoteel ku karantiilan. Dowladda gobolka ayaa ku ammaantay shacabka sida ay ula dagaalamayaan caabuqa, iyadoo la sheegay in 20,000 oo qof ay xanuunka iska baareen hal maalin. Premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ayaa sheegtay in gobolkeedu isu diyaarinayo mustaqbalka, ayna sidoo kale rajaynayso in kaysaska gobolka Victoria ay hoos u dhacaan.
Whilst the case numbers continue to yo-yo and of course Our ambition is always to have zero community.
Inkastoo tirada kaysasku marna kor u kacayaan marna hoos u dhacayaan, dabcan ujeedadeenu waa inaanu gaarno inaan hal qofna laga helin caabuqa. Taas ayaa ah hamigeena. Mucaaradka federaalka ayaa sheegay inaysan taageeri doonin hindisa sharciyeed ogolaanayo in telefoonada laga qaado qaxootiga ku xiran xeryaha qaxootiga ee Australia ay maamusho. Sihayaha wasiirka socdaalka dowladda federaalka Alan Touch ayaa sheegay in Labour-ka ay tahay inay taageeraan sharciyeedkan sababtoo ah, ayuu yiri, waxay ogyihiin inay jiraan 2 kiis oo qaxooti u isticmaalay telefoonada inay fidiyaan caruur la faraxumaynayo waxyaalo ku saabsan. Waardiyaasha xeraduna aysan wax awooda u lahayn inay ka qaadaan telefoonada. Laakiin afhayeenada Labour-ka u qaabilsan arrimaha gudaha dalkan Christina Keneally ayaa sheegtay in hadalka wasiirka uusan sax ahayn.
Hey, wake up, Alan. Possession of child sexual exploitation material is already illegal.
Alan hurdada ka kac ayay tiri, haysashada walxo ku saabsan tacaddii galmood caruurta haddaba waa sharci darro, ayay tiri. Ka qaadida telefoonada dadka waxaas haysta awood haddaba waad u leedahay, ayay tiri. Shuruucda gobollada iyo kuwa federaalkuna waa ku siinayaan awooddaas, laakiin waxa aanu diidannahay waa in dowladdu ay u diido dadka inay helaan telefoon ay kula hadlaan qareemadooda iyo qoysaskooda, ayay tiri. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu sheegay in Lubnaan ay soo dhisayso dowlad cusub 2 usbuuc gudihiis ayna bilaabi doonto isbedello ballaaran. Mr. Macron ayaa Beirut booqday markii 2aad wixii ka dambeeyey qarxii weynaa ee magaaladaas ka dhacay 4 bishii hore, wuxuuna sheegay in hogaamiyaasha Lubnaan ay isku raaceen in isbedello la sameeyo. Dowladdii hore ee dalkaasi ayaa is-casishay kadib qaraxan ay ku dhinteen 200 oo qof. Mr. Macron ayaa sheegay inay caadiyan qaadato 6 bilood in dowlad lagu soo dhiso.
Donc à l'échelle du pays, le fait que parce que je reviens aujourd'hui sans doute parce qu'on a mis cette pression.
Maadaama aan soo noqday, maadaama aan culays saarnay, calaamadaha bilowga ahi waa kuwo fiican. Waxaan aaminsanahay in maanta tallaabadii u horreysay la qaaday, ayuu yiri Mr. Macron. Dadbaxayaal ayaa isugu yimid bannaanka hore ee baarlamaanka dalkaasi shalay oo 3 ahayd, waxayna isku dayeen inay derbiyada baarlamaanka jebiyaan oo halkaasi galaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqday magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin kadib markii qoyska nin madow ah oo booliisku toogtay ay ku baaqeen nabad. Toogashada Jacob Blake oo 29 jir ah ayaa kicisay dibadbaxyo, iyadoo shacabka magaalada degan ay ka cabsi qabeen in imaanshaha madaxweyne Trump ay bulshada sii kala qaybiso. Madaxweyne Trump ayaa wada olole sharciya kala dambeyna oo qayb ka ah ololihiisa doorashada, wuxuuna ka dhaga adeegay codsiyo lagu doonayay inuusan booqan ama tegin magaaladaasi Kenosha. Adeerka Jacob Blake, Justin Blake, ayaa ka codsaday madaxweynaha inuusan u iman qoyskiisa isagoo qeexay dhibaatada qoyskiisu dadka madowga ahi guud ahaan ay dareemayaan.
So while we got the chance to tell you how much African descendants are hurting all around the world,
haddii aan fursad u helno inaan ku sheegno sida dadka Afrika kasoo jeeda oo adduunka oo dhan ay u dhibaataysan yihiin sababtoo ah Jake yare wuxuu noqon karaa wiilka yar ee qof kasta, hadalka ay qoysaska afrikaanka mareykanku ku leeyihiin caruurtooda marka guriga ay ka baxayaan waxay ka turjumaysaa, ayuu yiri, in arintani aysan ahayn hal askari oo qalad sameeyey ee ay tahay cunsuriyad baahsan oo dalka ka jirta, waxaana ku jirnaa, ayuu yiri, sanadka 2020. Saadaasha hawada Britta oo Khamiisa magaalada Beed waa roobab 19, Adelaide inta badan waa cadceed 20, magaalada Melbourne xoogaa roobaba iyo dabaylo 11 digrii bay gaaraysaa, magaalada Sydneyna inta badan waa cadceed 25 digrii, Brisbanena waa qayb ahaan daruur 24 digrii. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayaa eber dhibic 74 senti oo lacagta Mareykanka ah.